umwemuzi ubu ni ubuzima. Let's go. Ikigoye nko kubaho nta mubyeyi ukurera, ndategeze izi ndi mbuto ntakazigira. Mbana na mama ibyo kurya bitugora, ababyeyi mu muhanda bamfata nk'ikirara. Twageze aho dukena ntangira kuburara, nkajya ndutabura ijoro ndabaye ikirara. Abambona bose bashingana icyara, tuyu mwana bajyaho mu buryo bw'abarara. Mama yitabye Imana ubuzima burangora, ntangira ubuzima ntangira kuburara. Nkajya mu miryango nabuze aho ndara budakeye kabira, tiva hano kirara. Ndashimira sister wampaye aho ndara, nsubira ku ishuri mpagari kuburara. Ibyiza wa nkore igihe nzabikwitura, igihe nzabacoje kwiga mfite akazi nkora. Barira winsiga mama, mu buzima bugoye nk'ubu, data yadusize ndi muto, none nawe ushaka kunsiga. Hari byinshi nkeneye nkiga, none dore unsize mu marira. Ese kuki ushaka kunsiga, kandi uzi ko ngukunda cyane. Gumanye na sister ubuzima ari hatari, kubaho bigoye nari nararetse ishuri. Nakoze Nyagatare ndetse no mu mahoteli, ubuzima buranga bangarura ku ishuri. Ndashimira Kigondu wanshubije ku ishuri, ukandinda byinshi ndi kirara hatari. Nagiye ku murongo ubu ndera nka retari, sinabura kubivuga kuko ni hatari. Ngiye Kinyamirama ni ikigo nakunze cyiza, sinigeze nicuza nabonye ari heza. Nababwiye ikibazo mfite banyakira neza, Headmaster Kigondu aho uri hose ukuge neza. Intego wihaye izayikomeze ni nziza, ibyiza udukorera bizakugeza heza. Nawe ukora ibyiza ngo bibure kumuherekeza, intego wihaye ni nziza kuzikomeza.
Barira witsiga mama, mu buzima bugoye nk'ubu, data yadusize ndi muto, none nawe ushaka kunsiga. Hari byinshi nkeneye nkiga, none dore unsize mu marira. Ese kuki ushaka kunsiga, kandi uzi ko ngukunda cyane. Babarira witsiga mama, mu buzima bugoye nk'ubu, data yadusize ndi muto, none nawe ushaka kunsiga. Hari byinshi nkeneye nkiga, none dore unsize mu marira. Ese kuki ushaka kunsiga, kandi uzi ko ngukunda cyane.
Mama nubwo wansize aho ndi ndatuje, mbayeho neza mu buryo wantoje. Sinzamaduka nka bamuzi badatuje, nzubaha buri wese nkurikije uko wantoje. Abanyita ikirara murajyaye ko napfuye, mwemeze byinshi ariko ntacyo nabaye. Nanyuze mu buzima bubi ndetse mbabaye, sinabura gushima T-Bombe wabaye. Joshua nawe wanyeretse mu DJ, inama wangiye nzayikora mpaka nshoje. Nzayikora mpaka nshoje amashuri yanjye, rero naho ngera naho nkora sitaje. Jya
ndabakunda. Barira witsiga mama, mu buzima bugoye nk'ubu, data yadusize ndi muto, none nawe ushaka kunsiga. Hari byinshi nkeneye nkiga, none dore unsize mu marira. Ese kuki ushaka kunsiga, kandi uzi ko ngukunda cyane. Barira witsiga mama, mu buzima bugoye nk'ubu, data yadusize ndi muto, none nawe ushaka kunsiga. Hari byinshi nkeneye nkiga, none dore unsize mu marira. None ziki ushaka kunsiga, kandi uzi ko ngukunda cyane.
Ndabakunda abantu mwese mwamfashije, ndabakunda cyane. Agustini Mwangarifu aho uri hose ugubwe neza. Jean Claude Prenoumye wamfashije gusoza Senior 6, ndagushimiye cyane. Kigondu Headmaster wa Nyamirama ndagukunda cyane, waramfashije. Ya sinabura gushima Sister Betty nawe wamayahomba, wamfashije mu buzima bugoye, tukabana mu buzima duhekenye imyumbati. Ariko aho ngeze niho mbikesha ma sister.
Ndagukunda cyane.
Ariko aho bigeze, basha kuba nakwikora.